Siska Venom Tiger, na D-Boy, tell him swag.
We're right down. You pull up for me, don't feel what you realize. No much in a much you realize. But it points up for one more about guy in school at the Chivellas. Then a boyfriend you already. No money in Chivellas. Ukulomba, men PM, Museo, it's a tena Chivellas. What if a test for the time?
Son,
ukulomben pia, umome chilombe lombe chivelesh. Ha, damu mfuwa konenson,
ati son,
ayo mano ya mukombon. Ushe nisi lengo kulomben pia, nintala nangu vushilu. Ha, ile mwandi ni mula mbapusha.
Che,
efe mchita po filante kunya. Ala shalu shupe mpia, my sister, kushimu na vetula fondoka. Ha, wadjeru wa chivelesh, na mchila mwa chivelesh. Then a boyfriend you already. No money in city vellas. Ukulomba, men pia mumuse wo ito tena chivellas. Waliba test for the tie. Ha, nalipata wa gelo wa chivellas. Gelo wa chivellas. At son, na mochila mwa chivellas. Tipona family ni fuego. No money in city vellas. Ha, ha. Wana kashuwa nomba kulo kuremu. Na wate mwasane mpia. Wali pato kuomba. Bafu afe kule lomba. Bafu mpia. Ha. Awanenu wala chelela. Vumuto wambale wala wombela. Ha. Kufu mnyapo fyanzoni. Lobe ukave ulo liyapa hemponi. Ha. Awa umete wapange mpia. Na vena ila kusapo kufuaya. So muna shia kwa chivelesh. Ukulombe mpia chivelesh. Wadero wa chivelesh. Na mchila mwa chivelesh.
Uluwachi kwela no wana shikususisha. Ulikonze wa mpunke weka no walombo. Fuafyo konke wachi mwena elomba. Katushinga mkukwa neshimi belishi. Yao kwena na uchela mwachi belishi. Ulikonze wa nkuma nyaturie moturie. Mwajikele na bananji tuleno tuliumu. Anagelo fipali olo futine toni. Uleibwela mfutule banensoni. Nande kofe helu atintu minako titi. Hata simano femi titi.
Wadhali mwachi belishi. Na mchila mwachi belishi. Bali bwense po wa mwana ba guy ni shkule ya chivelesh. Ha, then a boyfriend you already. No money in chivelesh. Ukulomba ba umempia mumuse wo ito tena chivelesh. Waliba test for the tie. Ha, nalipata wa gelo wa chivelesh. Gelo wa chivelesh. At son, na mchila mwa chivelesh. Tipona family ni fuego. No money in chivelesh.